amasekani namanji mubulinka byansima n'omwala kwagala bingi obunjagala otinona n'olulala nina manji obulinka byansima n'omwala kwagala bingi obunjagala
tosanuka badi kubadingaebizigo kasito kitegere kya big up katonda wakukuwonye kalamaza
ndekerera tondekerera sikulekerera nakugwa byaddala nze sakuzerera ng'oggyeko obubonero bwe tugoberera nakweyagalira tuve mu byekye amaca kunneesa nawe pimakyo
Sure.